Mingo Records.
Please, baby girl, wind up your body. Yoku sanze njagala kwa gali, baby girl. Bambi tondeka, tondeka nze kupamba wala. Kwenkulage, ne maguka. Manyiga mukwano gegantaga sanze na. Kwencho ngonderera, galupiri wakali ngonderera. Chenku sabane, sika kwesike. Kole mukwano, siku sika mukuwa. Kema nyansi nyekwe. Nekute kukwe, ngama sanda mkwatide kukwe, yeah, yeah. Ngenda nawe, yeah. Ngenda nono omulunji. Ngenda nono abasimba. Ngenda nono, kweno zense ngenda nono, yeah. Ngenda nono omulunji. Ngenda nono abasimba. Ngenda nono, kweno zense ngenda nono, yeah. Kibali banji na ye ya musinga ya kula. Ebizibu byali bingi naye obulamu bwakyuka. Kubanga ono mwana anyirira, sibalimba anyirira. Eddoboozi lyalina nnyonza, lyalina nnyonza. Yonoa talina mavunya, talina mavunya. Byakola byatuuka, byatuuka. Wamma kati gwe tebakusobola, tebakusobola. Bagambe nti olinayo mwana, olinayo mwana. Ekimera kyange kiwoomu, ye. Ngenda nawe, ngenda nono omulungi. Ngenda nono abasinga. Ngenda nono, kweno nzense ngenda nono, ye. Ngenda nono omulungi. Ngenda nono abasinga. Ngenda nono, kweno nzense ngenda nono, ye. Ngenda nono yansanize yampitinze, yeye. Ngenda nono, kweno nzense ngenda nono. Nomwana tambuze simbo, atambuze simbo. Tamwe mumulabe bwe yakule tumbwe, bwe yakule tumbwe. Ye akabiri akalungi, akasusu akagombo. Ono munyenye yakumacha, kasana kakumacha. Yono kwene sunga mubechiro. Siva uwano, bada kini, siva uwano. Siva uwano, yani kuro. Ngenda nono omulunji. Ngenda nono abasinga. Ngenda nono, kweno nzense ngenda nono, yeah. Ngenda nono omulunji. Ngenda nono abasinga. Ngenda nono, kweno nzense ngenda nono, yeah. Ngenda nono omulunji. Ngenda nono abasinga. Ngenda nono, kweno nzense ngenda nono, yeah. Ngenda nono omulungi, ngenda nono abasinga.